bwana misonge, e bwana misonge, adasema sana.
Kwanza hata wakiponda sina muda, wambeni sina muda. Bredam squeezy noma sana analoza yuda. Watakusema wakiponda we ukijunga. Watakufosi kusema hata kama mdomo umefumba. Watakule pigo za unafiki uonge. Pigo za umbea na uzushi ili uonge. Watakutukana kachizi. Watakuchanganya, watakutupia mpaka majini.
Binadamu tunaishi nao, tunaishi nao tu. Tunaishi nao, tunaishi nao tu. Tunaishi nao, tunaishi nao tu.
Vilo nakuja kwa chokozi mina nyenyekea. Wanataka nyonge mi kwa Mungu na uombea. Binadamu bwana watakusinicho, watakupa nyama mbichi. Utoambulia chochote, watakupa matapishi. Binadamu
e bwana misonge, e bwana misonge, watasema sana. E bwana misonge, e bwana misonge, watasema sana.
Maneno yao ni kama ya simba, kiasikiliza lazima utaumia.
Shumari yo, yeah. Ebana misungei hata wakinongelea, hata wakinidis maniga I don't care. Maneno mbofu mbofu bana mia zinitishi, mana kuna muda mi mwenye sijiongeleshi. Huwa najilia buyu sometime nikijiwenga, weno nisema sina jambo bilinenga.
Shumari anavimba mwana najikuta star, mwana mwenye mshamba jawai kufika da. Najiona metoboa na vyopendwa na mtast. Juhi anajikuta nani anaringa yujima.
Nachekaga kwa dharau nikisikia yo maneno. Si wajibu na sungei mana wana nipagomo. No hawa nani disbele ya madem zao. Alafu they come back kwamba namba kwa mtundao. Ni gonna come down nisiongei wala si mindi.
Mana kuongea sana kuna shusha brandi.
Ebwana misongei,
misongei.
Ebwana misongei, watasema sana. Ebwana misongei, watasema sana.